chitibwa kabaka mutemi owangale
omutima gwa buganda tegufa obwakabaka bwobubadde wokati emyaka lunana ememe ya buganda yandasiika bibe ebizibu byebikowa nga ffe twegirisa kuva ku ssekabaka kintu lwe lujegero okutuuka ne ku kabaka muwenda
semakookiro ekimuli kya buganda ekito mazaalibwa ga baffe leero galimu nekibala omulangira omuto
okunde kunde kabaka muwenda okota okota fena kukyawa tumukyawa basajja bakabaka bazaana bakabaka tusimba mu kimu kabaka waali
guno omulembe omutemi gulinga kyuma tukwenyumiriza mu bya muwendo n'amazaalibwa gotata ga kitiibwa kabaka mutemi owangale guno omulembe omutemi gulinga kyuma tukwenyumiriza mu bya muwendo Masalibu kutata kachitibwa Kabaka mutemi owangale
Teka za bafezi mso Buganda weziri kumlembe guno mutebi Yasoka ne chapasa radio bujaja eulirwa abavubuka n'abakadde Ebibina byobwega sokutumbula obuyonjo n'ebyenjigiriza Okunde gunde kabaka muwenda owangale Ola mulensi
yo Ulevo mutebi gulinga chuma Tukwenyumiriza mu bya muwendo Masalibu kutata kachitibwa Kabaka mutemi owangale Guno omulembe omutemi gulinga kyuma Tukwenyumiriza mu bya muwendo Na masalibu kutata kachitibwa Kabaka mutemi owangale
Tebi banange atebuke nsonga Sabasaje chitibwa cha Buganda chikumi olemedde ku nsonga Amasogo marunji takiro Buganda yetara Katonda byagera guno mulembe Yateka wakusobola yegwe Olunga myo Buganda kuba magezi kasera namugereka kukume Okunde kunde kabaka muwenda Okota okota fina uchawa tumuchawa
Abasajja bakabaka bazaana bakabaka Tulinya muchimu kabaka wali
Muno omulembe omutemi gulinga kyuma
Guno omulembe
Tukwenyumirizamu bya muwendo
Tukwenyumirizamu
nyo Namazaalibwa gotata gachitibwa
Walalala
Kabaka mutemi owangale
Owangale
Muno omulembe omutemi gulinga kyuma
Guno omulembe
Tukwenyumirizamu bya muwendo